akɔfanɔchi mu nyina bakɔ ana wo dia ne dia wo se afebɔ alliance invading the bandu ajini mu nsɛme yɛn ka no wa awale sane oni papa sɛ wo ka me hyɛ ɛno hu nti de bia na wo sɔ me hyɛ me bɔbɔ asɛ ne bɔ ano pɛ na ɔde ne nsa bɔ ma hwɛ apete ebia sɛ ka no pre adan bibi anya mo fɛ me yɛ na mo so yɛ bibini nti anya wo de wagya asase abɔ so nti wadwen ho sɛ wo anya de ayɛ bɛsie wo wie fɛ mo wo nkɔhyɛ ɛya na me mpɛ kasa sanka me di nipa ando akyi aka matɔ ba ha kwase ani ti a agoro no gu nti mato bɔda ɔyɔnko bɔne yɛ sum ne han kra deɛ ɛni twaka ah onipa da sɛni ho yɛ mɔbɔ kɛkɛ dane ne aho bɛkyere no no deɛ ɛne agye sɛ ɔbɔ ɔse madeɛ kye da no ɛnyɛ bɛtɛ wopɛ m'anim gwase agyedi ndia ɛne ɛpɔ sɛ wodi wɔdi na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ana wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti wosi wɔ di na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ana wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti kokoti ne nuane ahoma soɔ sɛ yɛka yɛɛ yampa ne awoso wo de ba w'ani so na wohunu mu nyansafoɔ jo ɛgya medeɛ meyɛ badwen ba ɛna mide mu a ɛnibia ba dɔketa timi kɔ abudokyi ne kotwi trata yɛni bɛkum ama gobiada ei nti munim sɛ nipa a bɛwu ma sikaka adɛn na mama ghana pra ayɛ hu ohiani ne sikani afei obiara ɛsu asɔfoɔ a ɔwɔ nkoɔ na muhu mebisa nkɔmhyɛ no dodoɔ sɛ na bɛmu ne nyina de sɛ ewiase wobɛbrɛ kwan ɔfa so nya wo sika nyɛ hɔ na mehyɛ bɔda so nyɛ ma wo a ɛyɛ mapɛtɛ na bankye ɛnya a ɛgya na ɛbɛkyerɛ instead de sɛ we go fit do one better you hold here hold there climb the ladder road clear then we cross the border see you did there mum disturb your brother wosi wɔ di na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ada wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti wosi wɔ di na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ada wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti nti wan no ne mebɛyɛ fa meyɛ na ɛkyire yɛbɛhwɛ hɛ mɛbubu mu te sɛ abɛbɛ na menya sure sɛ wowiase mobɛpɛ wotwa wo tɛkrɛ marea na womee nam wosɛe wo nua a wosɛe w'animonyam wo sɛ menya nso wo ne me nanam ɔsoro ne asase ɛne me wapam timi serɛ ɛvurade bɔ me ho ban pia mo firi m'anim na ma me ho kwan na mode yɛ mu ti pimpim me ho tan wose yɛ fankyɛ nkama nati kɔmbɔ ban sto mo se nɔte na get yɛ woma kamate menkɔka sɛ forget ɛmo meda mo ase na ɔno se yɛwerɛ nenim gu wase mfata kani ba ano de pet ɛyɛwurade ɛmu na w'anim na mɛmfe wo se na yɛse wo nku di anku ti me fe mendidi ɛma wo bi nti wopera me nti nɔkɔ fio na wopɛ anaa kolege wosi wɔdi na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ada wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti wosi wɔ di na maadwene nyi wosi wɔ yi akwaa wobɛsi wosi wɔ di ada wotu bɛtwi na wobɛhu sɛ ne bia ɛyɛadome ti alliance invading days one rap city ali ranking new town ojo day tell them they don't reach invading.